kulankii labaad ee guddiga joogtada, kulankaas oo runtii diiradda la saaro looga hadlayay shuruucda la taala golaha shacabka, sidii loo kala hormarin lahaa, mudnaan loo kala siin lahaa, iyo maalmaha la gelinayo ajendaha shuruucda hortaala. Marka guddiyada guddiga joogtada waxa weeye madaxda guddiyada golaha shacabka, dabeetana sharci kastoo yimaadaa guddi ka mida guddiyada ayuu u tagaa. Marka guddi walba wixii shuruucda la taala ayay muddaynayeen, kaa markaabaan keenayaa, kaa markaabaan keenaynaa, kaa markaabaan keenaynaa, sidaba ajendaha lagu sameeyaa. Marka ajendaha ugu weyn kaas buu ahaa, waxaana shir guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka iyo guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ayaa shirka shir guddoominayay. Runtii waxaa kaloo laga hadlay yacni guud ahaan sida hawsha baarlamaanka maaragtay loo sii kordhin lahaa, shaqooyinka loo igumad oo dhan aanay marnaba hakadu gelin, iyadoo duruufo adag jiraan in la dhammaystiro oo xataa dastuurka kumeelgaarka warbixintiisii in lagu akhriyo halkan, oo isna la dardargeliyo muddadan hadhay ayaa go-aan lagu gaaray.